Bombo Vibes.
Jagala kumanye sebo. Hey yeah. Olipologo maya yuda ate gwe mwana bwandika. Olintandikwa te komerero. Yesu obera o namaso kange wekata sobola kulaba olaba ato ulira ne dogoze dya kasirise ori buliwa mu ogaba bulame nanyine kulonesi eso ze pavu emigane ebiwanvu nze byatisisa tyebantusa maso netegereze yabikola jagala nkumanye jagala nkumanye nkutegere jagala sule emigonjo jange ebuziba jagala nkumanye jagala nkumanye nkutegere jagala sule emigonjo jange ebuziba zemuli nakadena nyonta enonyo kumanya era muli puliranga olyo muwoza kumuti bawafu bamusikiriza kale mupitalaba gana ye ayayana nyama koze seno nyokoza kukulaba kona nyako nange munyumba yangerero jagala nkumanye jagala nkumanye nkutegere jagala sule emigonjo jange buziba jagala nkumanye jagala nkumanye nkutegere jagala sule emigonjo jange buziba ezezako mwenyumiwe na yesi kuta unamubiri mbala nze tata kumparula banaba wala batemagana na zine simbi zetu yanira tunabyo nana zenge tata temuli 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 yamba koze sega vyo koze kukulama kalona yako nange munyumba yangerero jagala nkumanye nkutegere